Exclusive to ZabbyMusicBlog.co.
Dollar parade. I know you wanna talk to me, talk to me. Ufunako company, company. Mbali somebody, somebody, somebody. We ufuna uyundini. Nifuna uniuze, mau unasunga we ufikilize. Baby leko zipanga boza bize. Konya story ni bekeza muize. Kama ve ufuna we uleke kupele. Chosa ponsoni, uleke kupele. Kutanda shemu zindangwa iwe. Leka kupele, kupele pele baby. Iwe isa kupele, isuza ipreza kwina. Leka kupele, pele, pele.
This is all that you need, I'ma give you what you need.
Leka kupele, pele, pele.
Isa kupasa one by one.
Shua, iwe waziba kwanji kapena wata wanti ni love ili pure. Nobody happy no, so keep it on the low. Bantu siba fune koziba zamu pantalo. You are mini avocado na kandolo. Nibomo kutenga baka bangalo. So keep it up, teka ni kukabise. Kuhundi unipase, watawa. It's just a little cool love in Japanese. She wanipanga, watawa. Freshi kuchila na maveji ya kugadeni. Kumadimba masua. Unaibelenga emergency. So give me now.
Kama vea ufuna we uleke kupele. Chosa ponsoni, uleke kupele. Kutanda shemu zindangwa iwe. Leka kupele.
What is it now?
Kupele pele baby. Iwe isa kupele. Isuza ipeza kwina. Leka kupele.